feeling make it.
Kakuwa etugu ukiwa Halim, siniwe Ali ukiwa Amina. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisikukose nikaumia. Takuwa motuti ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukani, zina nitesa nisi. Tusiachane baby oh, mageta mengone tu ya fungue. Usionekane mpenzi oh, kufiche ndani wasikuchukue. Mnitazame mwenzi oh, na ayo macho ya nuru rangi. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. You na kupenda you.
Everything in my life, switch your lighter in my life.
Yeah, yeah.
Baby, everything in my life. Because of you, this heavy in my life.
You're my everything in my life. Hakuna we bila me in my life. Because of you, this heavy in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Pezi limenibamba, amenibamba tumebambana. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigi minacheza tu. Tusiachane baby, mageta mbinguni tuyafungue. Usionekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame mwenzio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
You na kupenda you.
Mix killer.